kulanku waa ku qabsoomiyaa xarunta maamulka degmada Baydhabo iyo waliba lanku hadlayay qodobo shil dubon iyo ku midayinka arimo amniga iyo nadaafada degmada sidii loo xoji lahaa maadaama magaalada dhismo wadooyinka iyo ku dareeranka kulanka iyo waliba shirgadoomiyay gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo degmada Baydhabo iyo qayb ku eeyinka gudoomiyaha arimo bulshada degmada Baydhabo agaasima waaxda caafimaadka iyo faydorka degmada gudoomiyaha haweenka iyo gudoomiyalka xaafado shirkanta uu sadareer iyo waliba warbixin lagu dhigay sidii gudoomiyalka xaafado magaalada Baydhabo iyo anigu warbixin gaameeliya maraayta xaalado amni iyo nadaafada ee xaafado magaalada Baydhabo markii kulanka hadhamaaday waliba warbaahinta la hadalay Abshir Cali agaasima waaxda caafimaadka iyo faydorka iyo faafayn ku biya waliyaa kulanka runku hadalay iyo qodobada muhiimka ee shirkaha ku bahi
maba guud ahaan shir iyo isku kooyan maamulka degmada Baydhabo iyo guud ahaan gudoomiyaha xaafado shirkaas oo shir gudoomiyay gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ahna ku simaha gudoomiyaha sidoo kale qayb ka hayeen gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha haweenka guud ahaan tumanka xaafado gudoomiyal iyo shirkaas oo soo lanka hadalay guud ahaan sidii loo horumari lahay arimaha bulshada guud ahaan adeegyada lan qabado shirkan qodobada oo lanka hadalay meen ka horeeyaan guud ahaan sidii bilicda magaalada Baydhabo lan ilaali lahay arimaha nadaafada maaratay lan xooji lahay sidoo kale siin ogno meehani wajahana maalmooy arafada ee sidoo kale lanka wada taladay sidii li markaasi lan wajahan lahay guud ahaan seelan ilaali guud ahaan badqabka bulshada ku nool magaalada Baydhabo ee kan deegaanka balan ilaali lahay guud ahaan shirkan mayba warbixin la ka dhageysiday him tumanka xaafado gudoomiyaha oo warbixina guud ahaan xaafad kasta warbixintaasi hoose la dhageysiday may rajaynaha intii xaafad kasta ee markaasi ya qayb ka nagata ilaalinta guud ahaan bilicda magaalada Baydhabo nasu shugnaba markaas uu ka mahadnagaa gudoomiyaha xaafado uu ka horeeyo gudoomiyaha xaafado iyo gudoomiyaha ay sheeg haweenka xaafado dhamaantiiba markaas uu shurun sidii maaragtay deegaankan degmadan Baydhabo bilicda iyo horumar iyo lankooda shaqeyn lahay markaas iyo si isxilqaan ay aan ku shaqeeyaan ka mahadnagaa maamulka degmada Baydhabo markaas ma diyaarinaya intii uu ka shaqeey walkasto arimaha bulshada hadalahayti hadii aad lahayd arimaha amniga nadaafada iyo horumarinta guud ahaan degmadan Baydhabo taasi oo lanka goon leey inta degmadan iyo nagata degmooyinka maartay Koonfur Galbeed ku qurux badan bulshadeena markaasay bulsho markaasay oo si wada jira walan qabsadaas sidoo kale arimaha shirkan la wada hadalay meeba koreeyaan oo isku mid hayaan aha arimaha dirseenta inta xaafado tumanka xaafado ee magaalada Baydhabo iyo boqol gur niniskihira boqolkaas gurna hal qof markaasi mas'uul lan ku weela taasoo ya fududaas intii xaafadaasi loo ogaada lanka xanuunsan lanka baahida hayta lanka danyarta guud ahaan markaasi xaafadaasi degan si maamulka markaasi walikii eedan iyo guud ahaan walba garab siin ay uso sidoo kale dadka oo bulshada ku nool magaalada Baydhabo ma banka baaqane intii qaybni kulanagadan ilaalinta guud ahaan degmada Baydhabo
kulankii waliba diirada laga saaray sidii loo sugu lahayd amniga iyo ka shaqeynta nadaafada xaafad waqtiyada Ciidul Adxa sidii loo hormarin lahayd magaalada Bilcidiye